chonga wakakoka mali yaipona ikuhoza panu papopa bitonga bantwana bakushonga wakakoka mali yaipona ikuhoza panu papopa bitonga bantwana bakushonga wakakoka mali yaipona
chikupu lechi chanhlanyisa loko xi endla so nenge ngo hluvula na broken bala ngenhla ka hloko u nga chapi mabepesa loko mali yi kona muta cina ri tirhisa nsati never and born loko tshunela cina swin'we u nga chapi ku let's get that from me until we touch the sky loko namuntlha a yi kela so we dance all night yam fulela volume bya ku cina makhelelwani vantwana va kopa ka vo andile na vombali va ni vita ku matlisa ku tinkhome kwa yi mali namuntlha nteti mbamba tivi va xi ta khoma mana ni ri namuntlha bami cina ri serisha ndhawule ya ku fombeki na ku byela ka tsakisa futheke cina kahle wena wengwani kandzeki a ntlangi yi tinyepi na ni tele ku ni phina
Kona la ichinja ko mfete yema.